Coldplay Jams.com.
CN Entertainment. Chop bone in it. Chop. Now when I'm a powder boat. Flow boy. It all stop.
Non-stop music.
Tivanden. My name is Fema Evisafa. This song's for my lady.
Squatty, squatty.
You are my queen. Never dating born Vena sweet dog. Una kusanga mwe school not but TikTok. We la funga nindo wala ndepo nyamazumbu. Wali vita bati nembona mumusumbu. Mona love wambe la mamichila nshita nali kusunga. La
zeti chile
chapida. Uwa chibele shala kumuma peni. Shifuwa ya chichibele shichama.
You are my desire. Na kupenda we. Na kupenda we. Na kupenda mama. My señorita. Nakupenda we, nakupenda we, nakupenda mama.
Oh, you're my desire. Cheli boku mutima nali kushita haye. Love wambe la deti njashe no kushita fire. Ala kuti nakufuluka pepinga waya. Elo ine nishaka kupose pona kuwaya. You're always in my memories shaka kulabe. That's why pona bambi wa chabe chabe. Me and Juni forever so chabe. Baliwe baby. Sinigabe, bakulembe shina dewe njaba pikireta. Wali wakumuti mani webo nakateka. Dana kumona nebo ndofa kofepeta. Ula ndapaliwe mwanti ndashedia.
Somi Tuliza loya, tuliza moyo wangu. Tuliza kiriza angu. Umutima nde kupa sunga sunga. Sunga sunga. My queen mama.
Squatty squatty.
You are my desire. Nakupenda we. Nakupenda we. Nakupenda mama. My señorita. Nakupenda we. Nakupenda we. Nakupenda mama.
Na tauli pondo fakwa tichipuku cha wole chikava. Mulevu umusha kengishi po chikava. Ngana tukala tulelile pona magwava. Wachibele shinalamu posa nebo fwapa. Mama zita, ma senyorita. Ulansikesha kumove na wena zita. Naleku kumbwa day and night. Pachado niweka my favorite. Pada nale kuchitati maya. Waliweka kumutima my desire. Wewale nchitana inspire. Mulevu no chitana retire. Wali posa mano kuri karia. I can't try, I go gadi ha. Nebonga kosanga lambo. Chipare ni mpusha, ala bebe kalambo.
ColdplayJams.com.
My señorita.
Non-stop music.
Squatty, squatty. We lit.
Will you be my love?